Muntabaza undi ati mugenzi wanjye mbese ushobora kumbwira mu neza icyo utekereza nakora kugira ngo ngere mu ijuru undi aramusubiza ati ahari nshobora kugusubiza neza mu gucira umugani tuvuge ko jyewe ubwanjye nafunzwe nzira umwenda ukomeye ntiringiraga kuzishyura umunsi umwana w'umwami akajya kuri se akamubwira ati
dawe inshuti yanjye iri mu gifungo izira imyenda irimo mbese ntushobora kuyibabarira
umwami agasubiza ati
mwana wanjye nanjye uwo muntu ndamukunda kandi sinshaka ko aguma mu gifungo ariko sinshobora kumubabarira mbikoze ntyo abantu bose nabambagiriye nabi bose nkwiye kubafata kimwe
ahubwo uwo muhungu yasubiza ati
mbese dawe ntiwakwemera ko mwishyurira umwenda we kugira ngo ashobore kurekurwa
umwami yasubiza ati
yee mwana wanjye ndemera kumwishyurira nabyemera azarekurwa
wa mwana w'umwami asanga nyir'ubwishyu maze yishyura wa mwenda agahabwa icyemezo cy'uko yishyuwe maze ansanga muri ya nzu mfungiwemo ambwira yuko ndekuwe anyereka icyo cyemezo nasubiza iki se mbese nasubizanye ubwibone nti oya sinshobora kubyemera sinshaka ko hagira uwongirira umutwaro oya haba na gato sinshobora kuvuga ibyo kuko n'ubundi mu mwenda kandi sinshaka kubabaza ya nshuti yanjye y'umwana w'umwami kandi sinashobora kuvuga mbabaye nti oya ibyo sinshobora kubyizera kuko byaba ari igitangaza kirenze ibyo umuntu yakwiringira ari nta kwizera mfite mu mutima wanjye nta mudendezo nagira ndetse n'ubwo naba ndi mu rugo rwanjye nasa n'ufunzwe ntinya no kujya hanze ngo umupolisi atamfata akansubiza mu gifungo cyangwa se mu cyimbo cy'ibyo napfukamira wa mwana w'umwami nkamushimira nkamubwira nde simfite icyo nkwitura ariko nzagerageza kukwerekesha ubugingo bwanjye ishimwe ngushima rero nasohoka mu nzu nari mfungiwemo ntera hejuru ndi ndarekuwe kandi sinasubira kwiturira mu gasongi kanjye k'ubukene ahubwo umwana w'umwami yanjyana kwa se ari we mwami akavuga ati
dawe mbese umuntu ashobora gukubera umwana namaze kumwishyurira umwenda yarimo
rero umwami yabyemera akambwira ati
ndakwakiriye uzahora uri umwana wanjye ufite umudendezo mu rugo rwanjye
ibyo ni umugani usobanura ubutumwa bwiza imana niyo mwami kandi yesu kristo ni umwana wayo wanyishyuriye umwenda narimo ndabyizeye kandi ubu ndabohowe ndi umwana w'imana umunezero n'intego by'ubugingo bwanjye ni ugukora ibyo nshobora byose ngo biheshe icyubahiro kugira ngo nerekane ishimwe nyishimire ibyo yankoreye kandi ibyo yankoreye yabikoreye n'abakoze ibyaha bose bashobora kubabarirwa abemera izo mbabazi bose bashobora kubohorwa kandi nawe mugenzi wanjye izo mbabazi za yesu nizo zatuma ushobora kwemererwa kujya mu ijuru yesu yakwishyura umwenda wawe